iskuulka Sabra Education oo ku mid ah iskuulada sida gaarka ee Linleeyee ee Kiyaala magaalada Baydhabo ayaa gabagabeeyay bar muddo dareeri ka sayti oo ka saabsanay ogaanshaha nooca dhiigga oo la qabaday ardayda iskuulka Sayti. Maxamed Nuur Maxamed Abdullahi oo ku mid ah maamulka iskuulka Sabra Education College ayaa sharaxaad ku bixiyay tababarka muddo dareeri iyo sidii uu ku faa'iideysteen ardayda ku qaybgalay tababarka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu 'alaa umuri dunyaa wa diin. Sallallaahu 'alaa sallam 'alaa nabiyyina Muhammadin wa 'alaa aalihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, assalaamu 'alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh. Ba'd as-salaam, ana ma ila raw Maxamed Nuur Maxamed Abdullahi oo ku mid ah maamulka macallimiinta college ka Sabra Educational College. Marka koowaad waan intan ku maannay Ilaahay subhaanahu wa ta'aala oo ii suurtageliyay barnaamijka intan qabsan. Tan labaad waan intan ku maannay dhammaan ardayda iyo quruxda badan ee ku faa'iideystay koorsada CT inta muddo sooti. Koorsada NSOTI waa ay blood grouping ilaa muddo shan maalmood ee NSOTI. Antoy baan ku maannay inta way kale intan ku maannay doctorkii waqtishii aan horeysay u dhigay oo aan ka faa'iideeyay ku maannay. Insha Allah waxa rajeyn doonaa ardayda quruxda badan walaayo faa'iideysan insha Allah intii uu ku fadhiyo doono skills iyo masarifasho increasement ku soo gaar horansiis iyo sidaa walaal baratay insha Allah dadka deegaanka ee dalkan faa'iideeyay insha Allah saas rajeyn doonaa insha Allah dhamaantigeeda ma sintin way kala intan ku maannay janaa HD family janaa HD aan oo sharreeban hol wadeen iyo shaqaalada iyo maamulshay ee ma sintin sidoo quruxda badan isaan in booqteen si uu ku maannay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Qaar ku mid ah ardayda ku faa'iideysay tababarka oo ku hadalaya sheegeen in iyo ku faa'iideysteen tababarka way inay ogmahad nagana maamulka iyo macallimiinta iskuulka Sabra Education College.
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Anoo maayay Rodeeq Sharif Maxamed oo ku mid ah ardayda ku faa'iideysay blood grouping oo muddo shan maalmood ah ee Saudi. Alxamdulillaah ko markeena kooyay dhigay walaayay kasan laakiin taa alxamdulillaah walaayay kase qofilba oo dhigsheen kasanana ku aawi korintan dhigsheen sheeg alxamdulillaah mahadku waa torti ilaahay la tan lamaadna maamulkii macallimiintan mar walba nin hor surun intan walbaran waan wal ku faa'iideysan eedeeda mahsintiin sanna
ana laro magay maxamed abdullahi deero meeba kumid aha ardayda ikadaad college ka Sabra Educational College mahagara way balay ilaahay subhanahu wa ta'ala baadeen meeba mahad yaane macallimiinta markaas surun intan walbaran.